kabunye nange bwendi bogenda numa era omukwano ko bikukumira ne bwendiba